mwenge omwenge guno muliye ka ukulia daonyezeka tugunywa ne twestwanta na yeye ka ukulia daonyezeka tugunywa ne tukwamu encha ne twalia obalia tuti tugunywa na yetu sana tumanye yeye ka ukulia daonyezeka Omwenge, omwenge guno, mubiye ka wuli ataonyezeka. Tugunywa ne tweswanta, na yeye ka wuli ataonyezeka. Oluziba ne twesosola, lwaki olwembi teterina tubanja. Banjaja bafe batutata, tetukyayinza kukuleka kitalo. Banange bite tuzalira omutawana baba
bite tuzalira katya baba
banange bite tulete tomutawana baba
bite tuzalira katya baba
omusolo ne batusiba
bite tuzalira katya baba
agamayumba ne gawambibwa
bite tuzalira katya baba
ama motoka ne gabonyebwa
Tipide kuzali kama chabaka
Biji bijezo nezi wambiwa baba
Bide tuzalita kacha baba
Ama mairo nekatundiwa baba
Bide tuzalita kacha baba
Ulikaruji nebono neka